Ekitabo kya Malachi, esula esooka. Omugugu ogw'ekigambo kya Mukama eri Isaayiri ekyajjira mu Malachi. Nabaagala, bw'ayogera Mukama. Era naye mwogera nti, watwagala otya? Esawu teyali muganda wa Yakobo, bw'ayogera Mukama. Era naye namwagala Yakobo. Naye Esawu namukyawa, ne nfuula ensozi z'okuba amatongo, ne mpa obusika bwe ebibe eby'omu ddungu. Kubanga Edomu ayogera nti, tukubiddwa wansi, naye tulidda ne tuzimba ebifo ebyazika. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, bo balizimba, naye nze ndyabya. Era abantu banaabayitanga nti, nsalo ya bubi, era nti, bantu Mukama baanyiigira ennaku zonna. Era amaaso gammwe galiraba ne mwogera nti, Mukama agulumizibwe okusukka ensalo ya Isirayiri. Omwana assaamu ekitiibwa kitaawe, n'omuddu Mukama we. Kale obanga ndi kitammwe, ekitiibwa kyange kiri luddawa. Era obanga ndi Mukama wammwe, okutiibwa kwange kuli luddawa. Mukama w'Eggye bw'agamba mmwe, ayi bakabona abanyooma erinnya lyange. Era mwogera nti, twali tunyoomye tutya erinnya lyo. Muweerayo ku kyoto kyange omugaati ogwonoonese. Era mwogera nti, twakwonoona tutya? Kubanga mwogera nti, emmeeza ya Mukama teriimu kabuntu. Era bwe muwaayo enzibe y'amaaso okuba saddaaka, nga si bubi. Era bwe muwaayo ewenyera n'endwadde nga si bubi. Kale nno gitonero yakutwala, anaakusanyukira, oba anakkiriza amaaso go, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Kale nno mbeegayiridde musabe ekisa kya Katonda atukwatirwe ekisa, ebyo byabaawo ku bwammwe. Waliwo ku mmwe gw'anakkirizaako amaaso ge, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Mummwe singa mbadde munoomu eyandiggaddewo enzigi, muleme okukuma omuliro ku kyoto kyange obwereere. Sibasanyukira n'akatono, bw'ayogera Mukama w'Eggye, so sikkiriza ekiweebwayo eri omukono gwammwe. Kubanga okuva enjuba gy'eva okutuusa gy'egwa, erinnya lyange ekkulu mu baamawanga, era obubaane buweerwayo mu buli kifo eri erinnya lyange n'ekiweebwayo ekirongoofu, kubanga erinnya lyange ekkulu mu baamawanga, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Naye mmwe mulivumisa, kubanga mwogera nti emmeeza ya Mukama eyonoonese, n'ebibala byayo y'emmere ye, teriimu kabuntu. Era mwogera nti, laba, omulimu guno nga guyinze, era mugisoozezza, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Era muleese ekyo ekyanyagibwa olw'amaanyi, n'ekiwenyera, n'ekirwadde, bwe mutyo bwe muleete ekiweebwayo. Nandikkiriza ekyo mu mukono gwammwe, bw'ayogera Mukama. Naye oyo alimba, akolimirwe, alina ennume mu kisibo kye, neyeeyama, n'awaayo saddaaka eri Mukama ekintu ekiriko obulema. Kubanga nze ndi kabaka mukulu, bw'ayogera Mukama w'Eggye, n'erinnya lyange lya ntiisa mu baamawanga.